tujenga kawa manaka.
Hira karuala.
Kumanda B. Lari nabi na chapa muvansha. Ndimba pwe chandu ifindi palwansha.
Hira I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika pwe fiyari situation.
Laka wachita sani maina malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi chati ntumi. Na njevele afta koka text ndepo tumina. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa.
Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa.
Hera kalu ala talk to me. Pick up what she story chiri shandati.
Tifia muku munembe nembe. Lokaisa ka story le kangalembe.
Shani yesterday, ati mtinte ali mimwene kupat na bea.
The pain meli na dinangwe na banangwe. Ati mba koro sepo bonze na banangwe.
Let's pop take a poker. Kukana kera obe kwati niwe joker.
Listen, seriously lite chi story. Davane pumba jange chemu territory.
Location ati shani. Tola enja pomuri bize olo shani.
Sipwe my number.
Yeli siviko kwenda potfile. Elia siri ati wana muli komptuile.
Era I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika pwe fiyari situation.
Laka wachita sani maina malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi chati ntumi. Na njevele afta koka text ndepo tumina.
Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa.
Tolava bonze lelo leva vya mchipi.
Opu jelo vya vya kotini. Nonsa ntazi lelo ndia mwa kotini.
Walipo kuisi watu liwa neshpuisi. Kufya paloksi matu walipuisi ediasi.
Beta mehai nefu kola mundorele. Ndiala referasti olo nsherele. Era I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika pwe fiyari situation.
Laka wachita sani maina malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi chati ntumi. Na njevele afta koka text ndepo tumina.
Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa.
Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Kipo tile talinkwa talinkwa. Dimuli conversation message ya talinkwa.
Kumanda pia ugumumba fuwa karwala. Walia wala shimefe kakana karwala. Wanono batu jefya para raimini. Na pape nenzi ndina zichu mainini. Mafyo kupambari wamponda. Be one gangsta fitets ndawe kukupunda. One blood class ki gangsta pachi wempala. Wewe ko the rap gun pachi gula na ikala. Pageto mbana team 21. Na ma all stars notes na baba ma one.
Mr. B-Face. John Music.
Na ulisha na ilwala. Wada wala shimeve kaka na kalwala. Captain OJ, who's me?
Exclusive from Afrofile.